studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ana hedi be studio tamani odo sai e saki ko modo Ousmane Diko halanton kabaruji gondidodi yude maison la presse la Bamako Salim Jora wanani en to boggi jande to politinde metteji falawo Bamako yaade kayngol mo intina ana wanda bete altinere hande non kato holit timbe metteji mu en jopali lawongol e be jidi golle pura hala hedi lamide France du ndardi le fol ndenagu je 5 sa hewgol huba hono leede pili de hono gana kanyi e kodwar le batu G7 jodi de France o hanjo tobe jetti kado anena kambi se Algérie wala hen non kabar mudu tidan fada haro chalti du stade yalti le ligue ballon afrique mali hebi du medaille kalisi le hono basket afrique raba le leddi maroc yodi ngoni sembe kabaru jidi men jogani an bismillah mala le dossier tamani holi timbe metti mu en mo intingo lawol Bamako yaade kay ngarali njarali ciagal nenno wombe kati njopali lawi di ka beta onon so wana hono ambulance ji na korbiya do naboji heddi ben fa gotel ka dogata region ngaji kay e kulukuru wondube hendu pale godde du e wonde du ngaram beedade batelay mu en boni gouvernement Martine Kumpa jahol premier ministre kay nde do yontere keddan hen Mamadou Sam Seck fa famu wala
beta ku o gollobe hewbe kebay fi lawul e natirde ngalure katinde majotobe kultiwide na domi fa hande jawabu hakika gouvernement o fadde mabbe yuppude lawul o sona ngalure kati no kuuji keddidi gondi do guddo datul hono kulukani djijeni e kay njoppingul premier ministre e kanye ministre en kumoni be oro kabaru o tilmini betin altenere nde ardi be ngaldo dental moningal kabaru datul lolirgal siraku ele bembal tweet ko ministre humani do kabaruji kanya kajado hala gouvernement o holiti wide datol won ko kanko premiso nawtorto Daoud yadi to kayton nande albarende e gul do dawul Boubou Cissé nahani fangude gure kita baflobe jema kay e yelmane e on wattu goto o gure godde na gondi landinade wadde majaji yalla datti mabbe di na mo intine hono to gawtun do sukabe nanjeli taccude lawol nyahongul to airportun nyande asawere chapantati e go lewru out e be jeli yo datol gawo sewarungul mo intine e wi landini bebe gilla ko guddo datol maha e le hitande 1986 ngul meda ka fe mo intinade
batte kabar mudum fa hande non premier ministre Boubou Cissé yidi beta hande e wombe le collectif sirako nenno be pamrali kalki tiagal jodo dadi ndaguleruji didi hollitimbe metti mu en be bi be dam falude lawangol dun kati yaade kay nenno kanko yaya jaradu Yaya Oumar Diarra o kedjada haala plateforme sirako wonko haalde Moussa Dilen Diallo kedana Mamadou Sam Seck
no doléances n'ont pas
image amen di kuntanaga hore ka tutumral haklaaji kay puddima beta ko akunde amen e premier ministre ne jettamo sanne bangal o do golle o noti mo doddango bibbe leedi di denno dum wona fe habbo politika ku ma syndicat en tan imadara kan do jati wadede kan do wadede dum e do inde bibbe leedi di ka waka jono kay min kawray do gutum bangal himmeji di denno dum lotto wotumo lamko be jiddi entreprise kan do gollude ma nyande de golleji di puddata den min gottan imadara ji amen
les barricades seront levées.
Kala kabaruji maldi ngidon famitaade do studio tamane WhatsApp mudum fu o nyokka 7701 5801 7701 5801. Sikitaabe o jeedin koobe du ana epilol gosi le saha leydi meden ko heba nande nan fay ko d'accord de l'armée France barkan wodi ton ko ono bandiya ko ka ana wondi e jangudo fa ana hulta ka sanne den keddan he Mamadou Sam Seck fa famu wada
ana wara balle yoga yimbele jon e kaborde be andaka hobe non ne der gumarindi buru fuf e badade wuro gosi do d'accorde barkan na tawa e mudum e wi kabaruji kabadi di ko buri hewde do motoji kanyi pickup be giltoto e mudum jamma e nyaloma to nokku tinadalan goddirdo hirnange gosi hakke kiloji chapande tati e nokkuji kewdi goddi kulol tan wodi gube solosabe lede France e Mali e tawere ton fuf holitama bide be do cikitabe latari jadin kobe na der gubal lolirgal group groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM Pabotongal Yadagali et on wat goto o hultama wi tahar madun Moussa gondo der gubal lolirgal groupe salafis pour la prédication et le combat GSPC Gulidowo Jadinke Kiddo Yaya Abdul Hamman nati e juude fedde barkan gila dubi kewdi fedde barkan e fama na jokiti dido gube terroriste en gondi der sahal e wud leedindi batende nagu yimbele e jawle mun en
hertade lefon denagu G5 Sahel fa yotto hono leede keronirade de hono Cote d'Ivoire Senegal Ghana woni ko batu G7 holliti anyamudum cakite yontere jabbinde de leede France e wi hon jotobe yoga be non ngoda hakile yettama so kanon se Algérie nanaka e haba go non wala fuko waata laataade professeur Issa Ndiaye o jangino université wonka hadde Moussa Malle Sissoko keddana hen Mamadou Sam Seku
tafun andan wide mijo G5 Sahel wana fi mobbe runde afrique ka yo mijo leedi france tawene be runde afrique be kaani muccande hore mijoji hewtagol denagu mabbe so ne dum iwri nukuji goddi sike wala lati dabareji dun lataga fuy be runde afrique be tawene sahel ngil wata fi renede suni alangeri wala yo kabaru jugido sembe ele nuku o ko leede europe de jidi woni ko leedi france ndi muccana hore ndedo darande le sahel ngil sabi be andi wide alangeri yo goto elede mbawdo jati salande be kulle kewde den no be nyida fe tutude alangerie lawul bangal mudum tawane suni alangerie leedi jogidi sembe der nuku o totaka o do place o ti alaji sahingel biltatako
sewa radu do lawe di motoji di koyde tati noddetedi katakatane di lamtike edi kewi fasan nefa edi palo satuji e lawika nenno donnobe hewbe non anda sereji lawul non chabando dum du kasaraji le ngalurnde keddana ko Umar Waygalo kany e Ousmane Niali bi kebane ila seware nilabe studio tamani
idum ko jamarnde buru fu nawtirade le ngalure seware de dido moto ngadi di koyde tati an wonde wadde accident ngadi kewdi le odo nokku lamu ko bombe tombe bi wala ko lati sababu mudu sana jamarnde andana sariyaji do dati letna ahmadun jankumba o gote lamido sapper pompier en seware
bonu mati yatanaaji chapan tati jeddi be yibe temedere
arande so jamarde holliti wiide weltikili hen sanne wattu jono be kolli metti mabbe honno be do suka be gondi dorbirade dido moto ngaji
wala minen taw on donno donugol bongol donno moto ngaji ko e dido na donno donugol bongol donno mudday be ran donno donugol bongol jonka minen ni jama o buri yide parce que minen woni yimbe hebe circulation be jokini walde walde de yontere fu walde de jimmo to ya daro e dun beddaji di centi beddaji di ni kalda e dun donno moto ngaji be
fedde syndicat en donno be tombe kollitiran pamini dun sanne be godde yaltinde do hen atifabe pabo yello hono dido kutteji kani buitirede kede mo konko no dirti Amadou Sama Seku yo goto e lami dido golleji to sewar to ko mo sifir do hen
be anda sariyaji lawi no be kibir fu non be ciltirta no be kibidi fu sina watana hore ma hakillo be perginete e be ngada kasaraji sanne be kibin himbe le moto ngaji di wakade yoga sine be jidi onchaade rompoy ngaji na nabuddo gendarme kuse ngaji ede kipido e himbe
bien vrai que
gonga jati ko di ngari dum ya wara yafi ka taguji mabbe di wadi fa himbe nin siti ko sabe di ngari e be jabbentina doddu e nangam ferandu taw e matina himbe ede ngada kasaraji sanne
mitite den wiide le region mopti o wattu jono le ngalure sewar den baddo moto ngaji temedi taxi ko won ton dum won ko Umar Waygalo nelado sewar hebini ton sijo tamani
hono kabaru haro chalde du chakite yontere jabbene de ana fawi edo yaltugol stade le ligue afrique bangal ballon fa warde du e hebude medaille kalisi le basket le ngalure raba le leedi maroc ndi fa beedran en famunan keddena Mamadou Sam Seku
fedde stade malien bamako yalti e ko wiyete ligue africaine football e match retour o beddo sukabe jibril drame piyama nyande alande kowal gotel wonande horoya ac kunakri tawene e match ale o ga bamako ga fa goto ganyali mo fufu bi non mbaddu fa hande bangal ballon o ka ndedo drande kartal ronde afrique turaba maroc tun fedde leedi malien de equipe nal dubi nogay ardima gubal mabbe ngal ndenno be jehi demi final kambe edido bo pool a hebon diranna nyande alal barende kasu fedde robe eglon kay e piyama gotel enay dum wadi nyande aljumare noga etate lew out fewde e leddi Maroc landinindi ngal do kortal dennobe latima tato berde bangal tobbe tati kebbe lawol e ngal do gubal a woni lede Maroc e Algérie bangal tobbe jenay e jeegom so yewtere basket lolurnde 3x3 leddi Mali ndi fiyama kenyen e final fewde e leddi Nigeria captain Aissata Maiga e kanye be e wundi be totama medaille kalisi
Studio Tamani, yo Pabal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Banda kabaruji region ngaji meden nan ke ben famu yoro so sukabe jeune chambre international ngadi kenya dokal iyam les soudou dogoton do ana buri botoji iyam sappo kebaadi hore jo soudou dogoton do non yetti o do golle les wattuma sukabe e rewbe fu ngarta yi nyawbe le ndudo soudou ana buri rewbe chapantaton menaka e gawo fuddube kenya batudo deere e kaldal kala on je grefa gollidi e uniform fa famina kawral ngal kollite hollita du korso hono kaldal hakunde yimbe lilade seynande heedi ansongo non won jiyaado wana gurdo won jiitaado wana gurdo yo dun durowo mo yibbe jogibe kabarbe anda ko ko goni ciutuno nyalaade tati handen ko buri lebbi didi non handen bandiji ana goddi e torude durobe be soldats e laami be tonka fu martinama kumpeka fa hande ti dalaka wala ko hunti hen yo do kad leedi do kabaruji kedde heedade faande yewtere ana yeso yen tawde ko warali